Isithombe sesithathu. U-Elisha nezinqola zomlilo. Ngaleso sikhathi amaSiriya ayethukuthelele ama-Israyeli. UNkulunkulu watshela u-Elisha ukuthi amaSiriya azohlasela ama-Israyeli. U-Elisha watshela inkosi ngamaSiriya. Inkosi yamaSiriya yathi kumabutho ayo, "Hambani niyofuna u-Elisha, khona ngizothumela ukuthi athunjwe." Ngovivi u-Elisha wabona ukuthi bazungeze amasosha la behlala khona. Isisebenzi sakhala sathi, "Nkosi, sizokwenza njani?" U-Elisha wathi, "Ungesabi ngoba laba esinabo bangaphezu kwalaba abanabo." U-Elisha wacela uNkulunkulu ukuthi avule amehlo ezisebenzi. Isisebenzi sabheka sabona amagquma, amahhashi nezinqola zomlilo zizungeze u-Elisha. Konke lokhu kuthunyelwe uNkulunkulu.